yimwumva na radio y'ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ikisoro muri Uganda ni kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura mwadusanga kandi no kuri internet ni www.radio.vewa.com Hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru. Uyu munsi turaganira ku mpyiko. Ikaze mwese kuri radio yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese rero muri isanga.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Chute z'ijwi rya Amerika nongere mbaye ikaze mwese. Uyu munsi turavuga ku mpyiko. Ni inyama ikora akazi gakomeye mu mubiri bikaba bidatangaje ko hashyizweho umunsi wo kuzirikana impyiko ku isi hose. Uyu munsi huzizihizwa ejo. Umunsi w'impyiko ku isi wizihizwa buri mwaka ku wa kane wa kabiri w'ukwezi kwa gatatu. Mu by'ukuri si umunsi mukuru w'ikiruhuko, ahubwo ni umunsi w'ubukangurambaga ku buzima ku isi hose. Ubukangurambaga bwibanda ku kamaro k'impyiko n'ingaruka indwara z'impyiko zagize ku buzima bw'abantu ku isi. Kubera ko akazi nyamukuru k'impyiko z'umuntu ari ugusukura amaraso ziyakuramo imyanda cyangwa ubumara no guhindura iyo myanda mo inkari, ni ngombwa cyane ko umuntu abungabunga ubuzima bw'impyiko ze kugira ngo azagire ubuzima bwiza igihe kirekire gishoboka. Umunsi wahariwe impyiko ku isi washyizweho bwa mbere muri 2006 ku bufatanye bw'ibihugu 66. Mu mwaka wakurikiyeho umubare w'ibihugu wariyongereye nk'uko byagenze muri 2008 ubwo ibihugu bigera kuri 90 byafashe icyemezo cyo kwizihiza uyu munsi. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS risanga indwara y'impyiko zidakira izaba iza ku mwanya wa gatanu mu ndwara abantu babana nazo ku isi mbere y'umwaka 2040. Ibi bikaba bigaragaza ko bikenewe kwita kuri iki kibazo. Ikindi, OMS ivuga ko uko abantu bahitanwa n'indwara y'impyiko biyongereye muri iyi myaka 22 ishize, ikavuga kandi ko indwara y'impyiko zidakira ihitana abantu babarirwa muri miliyoni 1,200,000 ku mwaka. Miliyoni z'abantu bapfa buri mwaka kubera ko badashobora kubona ubuvuzi bw'indwara. Uyu munsi cyakora dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'indwara. Ntabatindiye rero, reka tumwakire hano muri studio ya Karindwi muganga Oswald Habyarimana. Ni umuyobozi w'urugaga ubw'abaganga bavura indwara z'impyiko mu Rwanda, ariko bisanzwe avura uburwayi bw'impyiko mu bitaro bikuru bya Kigali CUHK mu Rwanda. Muganga Oswald Habyarimana, uraho neza, urakomeye.
Muraho mama Eugenie, turabasuhuje n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Nuko natwe turabasuhuje kandi ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye radio y'ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko nari mbivuze rero, mu mwanya muri mu buvuzi bw'indwara y'impyiko, kugira ngo mutwinjize neza mu kiganiro, nagira ngo mbanze ngusabe usobanure impyiko icyo ari cyo, muri make iyo nyama ifite kamaro ki mu mubiri w'umuntu.
Murakoze. Inyama y'impyiko na agace gato k'umubiri ni inyama nyine ntabwo ari nini ifite santimetero 12 zakoresha eshatu ikagira miligarama 125 umuntu agira ebyiri hari n'ugira imwe cyangwa se akagira imwe n'indarino ariko muri rusange tugira ebyiri zikaba ziri ahagana inyuma ku mugongo imbavu ebyiri za nyuma ziyikoraho ubundi igasigara izindi mbavu ntabwo zigeraho akamara imaze ikora akazi ak'ingenzi mwarimu akavuzeho hari ukuyungurura amaraso imyanda ndetse n'amazi adakenewe bigashobora gusohoka mu nkari ariko igihe n'akandi kamaro kadakunda kugaragara inyuma kagaragara iyo yarwaye cyane ko gukora imisemburo ituma amaraso aya ngaya atembera mu mitsi tubona tukura akorwa hakaba gukomeza amagufa kuko igira uruhare mu gukora ndetse no kwishyiza mu mubiri calcium iyi ngiyi ikomeza amagufa hakagira imisemburo imwe n'imwe ikoreshwa mu kubungabunga umuvuduko w'amaraso ibyo ni bimwe mu bigerwaho ndetse bikorwa n'impyiko zije kuyungura iyo zarwaye rero ibyo ziba bishoboka
muti iyo zarwaye none ni iki gitera impyiko kurwara
muri rusange ibintu bitera impyiko kurwara twabigabanyamo ibice bibiri hari impyiko zirwara bitewe n'uko z'ubwazo zarwaye kuko umuntu yarwara ikindi gice cy'umubiri ariko hakaba n'ubundi burwayi buba mu mubiri bugatuma nazo zirwara dufata urugero izo ngizo ni nazo zikunze kuba ari nyinshi urugero ni nka diyabete umuvuduko ukabije w'amaraso iyo wiyongereye bitewe n'izindi mpamvu impyiko nazo zirahababarira iyo umutima warwaye cyangwa umwijima ibyo ngibyo bigeraho ngo bikagira ingaruka ku mpyiko nazo zikarwara izindi ndwara zitari izo ngizo ziturutse ku mpyiko z'ubwazo hari nk'abantu tukunze kubona baba babyimbye ibirenge cyangwa se akagira infection iyo ari yo yose ikaba yagira ingaruka ku mpyiko nazo zikarwara
ubwo muri make hari ibimenyetso byakwereka umuntu ko afite ibibazo by'impyiko nk'aha muvuze nko kubyimba ibirenge cyo cyaba ari kimwe mu bimenyetso byaba byereka umuntu ko afite ikibazo cy'impyiko ibindi bimenyetso umuntu yabona akavuga ati iyi ni ntabaza hashobora kuba harimo ikibazo cy'impyiko n'inzihe
ahantu uburwayi bw'impyiko nibyo koko uko mwarimu yivuze bimwe mu bimenyetso by'umuntu wagira ikibazo cy'impyiko no kubyimba ibirenge cyangwa se n'ahandi mu mubiri nubwo atari cyo cyonyine kitakunze no kuza kenshi cyane ubundi bavuga ko uburwayi bw'impyiko ari silent killer mu ndimi z'amahanga ni uburwayi bwica bucece ukabimenya ari uko bigeze ku kigero cya nyuma hahandi ndetse impyiko ikeneye gusimbuzwa cyangwa se gukora ibyo bita iyungurura ry'amaraso kuko akazi yakoraga katagishoboka ibimenyetso rero biterwa n'aho ikigero cy'impyiko zigeze iyo umuntu agifatwa iyo zikirwara zigerageza kwihagararaho kugeza hafi 90% ziba zikora kugeza 50% ziba zigikora kugeza 30% 15% iyo bigeze munsi ya 15 ibimenyetso muri rusange dukunze kubona abantu bazifite naho bikunze kugaragara cyane ibindi bimenyetso bitari rusange abantu bashobora kugira rimwe na rimwe bizanye ku muta wa nyuma ari uko umuntu arembye twafata urugero nk'inkari zikagabanuka ugasanga ntagishobore kujya gusoba cyangwa kwihagarika ugasanga wenda se nk'inkari zifite irindi bara harimo urufuro cyangwa se harimo amaraso cyangwa se zirijimye cyane hari ukubyimba ibirenge kubura peti ukumva ntabwo gishaka kurya hari ukudashobora kureba cyangwa se kwishima cyane ku mubiri cyangwa se uruhu rugahinduka n'ibimenyetso bitagaragarira buri wese ndetse n'izindi ndwara zihuriyeho
none muganga Habyarimana hari icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara impyiko
yego birahari cyane aho kugira ngo wenda dushobore buri wese ashobore kubyibonamo neza icyo yakora biterwa n'icyiciro umuntu hari umuntu udasanzwe afite ubundi burwayi ubwo aribwo bwose ari muzima akiri muto aha twavuga nk'umuntu wenda utari uri munsi y'imyaka 40 atarigeze agira ubundi burwayi umuntu agirwa inama yo kwisuzumisha byibuze kandi mu myaka ibiri kureba niba umuvuduko we nta kibazo, niba umuvuduko w'amaraso, niba nta diyabete, bakamupimira ibizamini by'amaraso ndetse n'inkari bireba imikorere y'impyiko, kuko abashobora kuba yumva ari muzima kandi zirwaye. Utari wabikoresha rero ntiwabimenya. Abandi bari kuri lisiti bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni abantu bafite ubundi burwayi, cyane cyane diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Izo ndwara zangiza impyiko cyane. Abandi bagomba kwirinda ndetse no gufata neza impyiko zabo ni abantu mu miryango, hari abandi bafitanye amasano barwaye cyangwa se barwaye impyiko, uwo nawe abashobora kujya ni ukuvuga ngo afite risk y'ijenetike.
Iyi ndwara y'impyiko ni ukuvuga ko iri mu kiryango
si bose, munsi y'icumi ku ijana uba ushobora gusanga uburwayi bumwe na bumwe bw'impyiko ubukomora ku basokuru bawe bagukomokaho.
Reka mbashimire kuri ibisobanuro muganga Oswald Habyarimana kuri ibi bisobanuro murimo kuduha. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone, kuko ikiganiro ni cy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika basobanuze, batwandikiye ari benshi kandi ndabyoshimiye. Reka duhere ku wa mbere watwandikiye rugikubita law abiding citizen, turakumva.
Yego, ni mwiriwe neza, mwaramutse, muraho.
Yego, muraho namwe.
Yego, ni Marcel ndi i Kigali mu Rwanda. Nashaka kubaza umuganga ibibazo bibiri cyangwa bitatu ku bigendanye n'uburwayi bw'impyiko.
Yego.
Rimwe na rimwe usanga kenshi bavuga ko hari ibice by'umubiri wacu, hakaba na bimwe mu bihingwa turya, usanga igihingwa gisoromye nk'igice cy'umubiri kikakigirira akamaro, bityo ndashaka kugaruka ku bishyimbo. Niba ibishyimbo bitukura hari icyo byaba byongerera cyangwa se hari icyo byamarira impyiko z'umuntu mu gihe abikoresha n'uburyo bwo kubikoreshamo, icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma icya kabiri, muri iyi si iteye imbere, kubera ko population abaturage biyongereye kandi ubutaka bwo butiyongera, dukeneye kubyaza umusaruro ubutaka butoya bukavaho umusaruro mwinshi, bityo dukoresha amafumbire n'indi miti kugira ngo tubashe kubona wa musaruro uhagije. Abaza nti ari izi mbuto turya z'intuburano ari ibiryo bisanzwe nabyo by'ibituburano, ubwo mbite gutyo ntacyo byo byaba byangiza ku mpyiko za muntu? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, yafi y'umuvuduko nyine biradusaba gukora cyane kugira ngo tugendane n'igihe tugezemo, tugendane n'aho isi igeze, haba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se n'iterambere rusange mu buryo bwa buri munsi, ku buryo usanga abantu benshi bashobora kumara amasaha menshi bicaye cyangwa se abandi bakora bagasaha bananiwe. Hari wa mwanya wa siporo mu buzima, bakunze kuvuga ngo siporo ni ubuzima. Abavuga bati umuntu umwe kubera ingano y'ibiro bye n'uburebure bwe akabaye anywa amazi angana cya buri munsi, ibi byo murabihuza mute kugira ngo umuntu abungabunge impyiko ze neza ku buryo hataza kubaho kwikangura yararembye cyane kandi hari icyo yakaba yarakoze? Umuntu yakaba yakora siporo ingana iki? Kwicara umuntu yakaba yikora umwanya ungana iki? Mujya akora siporo, ese ubundi siporo ifasha impyiko kumva umuntu ameze neza n'iyihe? Amazi umuntu yakaba yanywa amazi angana iki? Bano bantu banywa agasembe n'abanywa itabi, ngaruka bigira ku mpyiko? Ibintu nk'ibyo muri rusange kugira ngo wenda mu ntangiriro z'iki kiganiro tumenye iby'ingenzi, wenda n'abandi bagenzi banjye baraza kubaza ibikurikije. Cyokora ntabwo ndi kuri FM, bishobotse mwaza kunsubiriza hano kuri telefone kugira ngo nze kumva, kuko ntabwo ndi kuri radiyo ndi mu kazi. Murakoze.
Bakugumishe ku murongo ukurikirireho.
Yego, kubera ko ntabwo ndi kuri radiyo.
Okay. Reka rero ubwo muganga agusubize, ariko mbanze nisegure kuri Philippe Ndayishimiye ube uhanganye gatoya, hanyuma muganga Oswald abanze asubize Marcel.
arakoze Marcel ku bibazo byiza abajije. Akabazo ka mbere sinakumvise neza, yarabajije ko imitindo gucukura aho bihuriye n'impyiko
ibishyimbo. Ibishyimbo kubera uko ibishyimbo bikoze, ko bikoze nka n'impyiko, niba hari ahantu bihuriye kuba umuntu abiriye niba byafasha.
Arakoze cyane kuri iki. Ibishyimbo nta kintu bitwara impyiko iyo umuntu abiriye, ariko ntabwo byavamo umuti. Ngira ngo ni byo umuntu yakwita mu ndimi z'amahanga coincidence. Ibyo ni nk'uruhurirane, impamya yuko hari ahantu byaba bihuriye. Ibishyimbo n'impyiko kuri bikoze kimwe n'ubundi mu Cyongereza bitangwa ni beans, two beans. Nta hantu byaba bihuriye imirire ibibikize, wenda ahubwo wenda turabitwa kuri kibazo cya gatatu yabashije. Ku kibazo cya kabiri yibazaga niba ibiturya bimwe byakozwe byakorewe mu nganda cyangwa se ibi umuntu yavuga yihingiye bibika by'ibikorano niba hari ingaruka byagira ku mpyiko. Ubundi abantu bamaze, iyo umuntu afite impyiko zikora neza, niyo warya ibintu bidasukuye cyangwa se bifite intungamubiri zidakenewe, ni ukuvuga ibibigize umubiri utabikeneye, iyo impyiko ze zikora zirabisohora, aho ngaho nta mpungenge zaba zirimo. Aramutse ari ibintu by'imyanda bishobora kuzangiza wenda umuntu yariye, kubera yuko umuntu aba arya ibyo n'abandi bose barya muri rusange byahinduka ikibazo, ariko icyo kibazo ntabwo kijya kibaho. Kugeza ubu icyo kibazo ntabwo cyari cyagaragara, cyo kuvuga ko imirire bitewe n'ibyo umuntu yari bisanzwe bimenyerewe aribyo byateye impyiko. Ahubwo wenda ikintu umuntu yakongeraho, uyu muntu amaze kurwara impyiko zigeze ku gipimo cya nyuma, hahandi akeneye inyunganizi, abajyanama mu mirire bispesiyarije b'inzobere mu by'imirire y'abarwayi b'impyiko bakugira inama yo gufata ibiryo bitari byo mu nganda bitabikwa cyane, kubera ko hari ibyo baba barongeyemo umubiri wawe utaba ugishobora gusohora, impyiko zitaba zigishobora gusohora. Wenda nizo nama mu gihe utararwara, akenshi usanga nta ngaruka zidasanzwe zihari, ariko iyo warwaye aho ngaho niho inzobere mu mirire y'abarwayi b'impyiko bakugira inama y'ibyo wahitamo.
Hanyuma ibyo kwicara cyane no kudakora siporo cyangwa se kutanywa amazi ahagije.
Yego. Kutanywa amazi, wenda dufate ingano y'amazi umuntu yemerewe. Muri rusange usanga bagira abantu gufata amazi ari hejuru ya litiro ebyiri n'igice, bitewe n'uko umubiri we wayatakaje. Umuntu utafite ikibazo cyo kwihagarika nta bundi burwayi asanzwe afite, abagomba kunywa amazi ku buryo inkari ziwe ziza zidafite ibara ry'umuhondo cyane, ku buryo yihagarika inshuro nyinshi zishoboka kandi inkari ze zikaza zikeye. Icyo gihe biramufasha. Yiriwe ahantu hashyushye cyane ashobora no kurenza n'izo litiro ebyiri n'igice tuvuga, akagira n'eshatu n'igice, bitewe n'uko amazi yayasohoye mu bundi buryo butari izo mungari, wenda niba hashyushye izo nkari. Ni ukuvuga ngo byibuze litiro ebyiri n'igice ni ngombwa byaza ku bantu bose. Ikindi nacyo, iyo afite uburwayi butuma adakenera amazi menshi nk'umutima, umwijima, icyo gihe si ngombwa yuko ayagezaho. N'abarwayi uburwayi bw'impyiko si ngombwa yuko bose banywa amazi menshi, kuko ntabwo bose ari kuba bayakeneye, haba bakeneye ahubwo kusohoka. Ku byerekeranye n'umuntu muzima ufite akazi gatuma ahora yicaye mu biro, bagira inzobere zigira abantu bose inama, waba urwaye impyiko cyangwa utazirwaye, byibuze iminota 30 ya siporo ijyanye n'ingufu umubiri wawe ufite. Uri umusaza n'umusore w'imyaka 15 cyangwa se 20 n'umusaza w'imyaka 70-80 ntabwo bakora siporo zingana, ariko bagira inama yo gukora iminota 30 iminsi 5 mu cyumweru. Niyo ushoboye kubigezaho bishaho kubagira. Kwicara urumva bitewe n'akazi umuntu afite akeshi kwicara umwanya munini cyane ubugomba kunyuzamo karwa kwerwa turetse n'ibyinshi ko hari ubugongo uburyo umuntu yicaramo hari ukwiyongera ibiro ibiro twavugaga obesite umubyibuho ukabije biriya bishobora gutuma n'impyiko zirwara niyo mpamvu ari ngombwa yuko ugabanya ibiro wakora siporo wayo hari siporo imirire n'izindi ngamba zose zagufasha kugira ngo ibiro byawe byiyongere kugira ngo utagire umubyibuho ukabije ni ibintu rero by'ingenzi cyane biyungabunga impyiko kuko muri mu ngaruka zo kuba warwara impyiko harimo n'umubyibuho ukabije ndetse n'iriya diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso bigabanuka iyo ukora siporo ndetse ukarya indyo iboneye.
Yego, reka tubaze Marcel niba hari ikibazo asigaranye hanyuma twakire Philippe. Marcel, hari igisigaye?
Yego,
muri make
ntacyo muri make rwose ntacyo ndamushimiye keretse wenda kuba yatugira inama ku bijyanye n'ibimenyetso nkuruza mu gihe umuntu ataraga kwa muganga niba hari ibimenyetso ziyadukiza ku mubiri w'umuntu mu gihe ataramenya ko arwaye impyiko kugira ngo umuntu abe amenye uburyo yabyitwaramo cyangwa mu gihe uhuye n'umuntu urwaye impyiko ubutabazi wamuha mu gihe utari muganga.
Urakoze, reka ubwo aragusubigeza rimwe na Philippe Ndayishimiye. Philippe, uratwumva?
Neza, mwegereye Nyagatare.
Yego.
Mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ku ikaze ku Ijwi ry'Amerika, ikibazo wifuza kubaza?
Mfite umuvandimwe wanjye, ni mushiki wanjye, yarwaye impyiko ziramurembya cyane. Agerageza kwivuza hirya no hino ariko kugeza mbere umunsi byaranze ubona ko zikimurembeje. Ndagira ngo mutubarize uwo mutumire wacu ku muntu wamaze kurwara impyiko ibyo yakifashisha kugira ngo zorohe ubuzima bube bwakomeza, kuko twagiye tugerageza mu miti ya kizungu ndetse tukagerageza no kuba twafata andi mafunguro yandi kugira ngo abe yakoroherwa, ariko byarananiranye. Ubu ngubu bahora kugira asigaye arwaye nta kintu abasha gukora.
Muganga Oswald.
Arakoze Philippe. Umurwayi urwaye uburwayi bw'impyiko kugira ngo ubone icyo wamufasha nk'umuntu umuri hafi ku giti cyawe biba bigoye, kubera ko bisaba kugirwa inama n'abaganga bakurikirana umurwayi. Umuganga we wese ukurikirana umurwayi ni we amenya ngo akeneye iki. Hari igihe usanga wenda adakeneye kunywa amazi menshi, hari igihe usanga amaraso yiwe yarabaye make akeneye kujya ku miti imwongera amaraso bityo ingufu agatege kakiyongera, hari igihe usanga wenda ari imyanda yamubanye myinshi mu mubiri ku buryo bikeneye yuko yaje yatangira gahunda yo guhabwa ikigo cyangwa se yo gukora kuyungurura amaraso biri agakunze kwita diyarize. Bitewe rero n'ikigero umurwayi agezeho, hari igihe uburyo bwo kumufasha buratandukana. Ikindi nacyo, hari n'uburwayi bw'impyiko budakenera kujya gukorwa gukorerwa ibyo byose, guhabwa imiti kwa kundi usanga umuntu abyimbye ariko bapima mu maraso bakabona impyiko zigikora neza, wenda ari uko wenda zitakaza proteine nyinshi cyane ibyo bakunze kwita syndrome nephrotique, ubona we abarembye ariko uburyo bwo kumwitaho buratandukana.
Marcel yagarutse ku bijyanye n'ibimenyetso mpuruza, wari wabivuzeho gatoya mbere ariko nk'uko yabitubwiye ntabwo yari ku murongo. Ndibaza ko ikiganiro ashobora kuza kugikurikira cyangwa se namara kuva mu kazi, nk'uko yabitubwira ko ari mu kazi atarimo kudukurikira muri uyu mwanya, ubwo ashobora gusanga ikiganiro kuri www.radio.com. nk'uko bisanzwe ibiganiro byose birahaca kandi iyo cyose umuntu yabihasanga. Twakire noneho Jean Hakizimana Cosmos.
Hello,
mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Yego, urahagana he?
Ndi mu ntara ya Cibitoke.
Ikibazo cyawe?
Ntabwo nari nakurikiranye neza ikiganiro.
Uzi ibyo turimo kuvuga hose?
Oyaye, nari natanze nimero kugira ngo mbize ikiganiro nze kubaza umutumire.
Wamenye ko turimo kuganira ku bijyanye n'impyiko? hari kibazo ufite ku bibazo by'impyiko?
Ego nashaka kubaza cyane cyane icyo umuntu yakora kugira ngo amasigo yiwe ayakingire. Niyo umuntu atokora kuko amasigo cyane cyane arakunda kugira ikibazo umuntu akavuga ngo isigo rimwe riragwaye cyangwa yose aragwaye, none umuntu yakora icyo kugira ngo amasigo yiwe ayakingire bikwiye.
Muganga Habyarimana, ikibazo cya Jean Hakizimana.
Arakoze Jean Hakizimana Cosmos, abajije ikibazo cyiza ngira ngo abajije n'abandi bose benshi cyane baba babyibaza. Hari ibintu bitari byinshi cyane bigera hasi nko ku munani byo kwitwararika ndetse umuntu yakora kugira ngo impyiko ziwe abungabunge ubusugire bwazo. Icya mbere ni ugusuzuma ndetse guhora wipimisha kureba ko utaba urwaye diyabete cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije. Ku muntu ubifite, ufite kimwe muri ibyo cyangwa se byombi, agomba guhora byibuze mu mezi atandatu akora ibizamini bireba niba impyiko ziwe nta kibazo zaba zifite. Iyo ubimenye hakiri kare, hari ingamba abaganga cyangwa se imyitwarire abaganga bakubwira gukora no gukurikiza ku buryo uburwayi bw'impyiko bwaba bwaje bukira cyangwa se bugahagarara aho bugeze ntibukomeze gukura. Iyo ubifite urabikurikirana, iyo utabifite urabishakisha kuko kugira ngo wumve ufite kubera ko ibyo bimenyetso byombi ntazi. Izo ndwara zombi nta bimenyetso zigira, yaba diyabete kugira ngo ugire ibimenyetso byayo ushobora kugira cyangwa ntubigire, yaba n'umuvuduko gutyo. Niyo mpamvu ubikurikirana kimwe n'impyiko inshuro nyinshi zishoboka. Iyo nta na kimwe ufite muri ibyo ukiri muto, byibuze rimwe mu myaka ibiri, niyo waba nta hantu ubabara na hato, ukajya kwa muganga bakagusuzuma bakakurebera yuko ibipimo muri rusange ari bizima, yaba iby'impyiko cyangwa n'iby'umuvuduko n'ibya diyabete. Icyo ni cyo. Ikindi na cyo gukora twakigarutseho ni siporo, gukora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo yuzuye, bityo bigatuma ukorana igipimo cy'umubyibuho gihagije kugira mu rwego rwo kwirinda umubyibuho ukabije cyangwa se kuba utarya ibyo ubonye byose. Ahubwo ntiyagaruka kuri kiriya kibazo Marcel yari yatubajije ku byerekeranye n'imirire, ni ukuvuga ngo buriya ibiryo byiza bisukuye bizwi aho byaturutse bikurinda yuko n'amazi asukuye bikurinda yuko umubiri wawe wakwinjizamo imyanda yagira ikibazo ku mpyiko kubera yuko arizo zigerageza kuyungurura. Ikindi guhora wisuzumisha umuvuduko w'amaraso igihe basanze ukabije ukagora ku buryo ujya ku gipimo gikwiye, ni ukuvuga ngo niyo waba ubifite ariko ugasanga bitameze neza, hakisha ko bya bipimo byawe by'umuvuduko zeru bya diyabete wabijyanye mu kigero abaganga bakugira inama ko bigomba kuba biri. Bitewe n'utuzi dukora, hari nk'abantu bakora ahantu bakora nk'akazi k'ingufu ahantu bashyushye, wenda tujye nko mu bishanga guhinga, cyangwa bakora akazi hanze ahantu hari izuba ryinshi, bisaba yuko uhora unywa amazi cyane kubera yuko umwuma wa buri gihe uhoraho ushobora gutuma impyiko zawe zirwara kandi zari nzima, nta n'abiriya bibazo bindi bizitera nta n'ibihari. Ikindi kitari cyiza ni ukunywa itabi ndetse no kwirinda imiti igabanya ububabare cyane cyane gifite igihe ubundi burwayi bubutera. Tubafata urugero nk'iriya miti igabanya ububabare bita ya diclofenac na ibuprofen, imiti ya gakondo, ni ukuvuga ya kinyarwanda itari y'abazungu, umuntu atazi ibiyigize kubera yuko biba bishobora kukwangiriza impyiko.
Tugarutse kuri kibazo cya Philippe, yigeze kuvuga ko mushiki we yarwaye impyiko akaba ntako batagize, ariko bikaba akaba akifite icyo kibazo. Hari na uwazahaye niyo rasto wanditse avuga ati mutuvuganire kugira ngo tubone ubuvuzi buhagije ku ndwara y'impyiko kuko abaganga ni bake. Aha mwamubwira iki?
Ni ukumumara impungenge kubera ko mu gihe kitari hejuru y'imyaka itatu abaganga bakurikirana by'umwihariko uburwayi bw'impyiko abaganga mu nzego zose abaganga abantu bita abadokteri hakaza abaforomo abunganira mu mirire twari dufite bakeye ubu ngubu hajeho amashuri hari n'abari kurangiza ndetse n'abakiri mu ishuri bari kwispecializa muri iyo domaine ku byerekeranye n'ubuvuzi ibyo birahari ndetse n'ubufasha bugenda buboneka kubera ko nkazwe turi muri aka gashami babikurikirana tubona impinduka zifatika ugereranyije mu myaka itanu ishize naho turi ndetse n'ahazaza ibyo bigenda biza ubona hari impinduka ndetse n'ibikorwa bishyashya bitari bisanzwe bihari bigenda biza
ye ubwo mu kanya turongera dusubire ku murongo wa telefone twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika tubibutsa ko radio yanyu ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kiganiro rero ni muri isanga kiganiro tubagezaho buri wa gatatu ku byerekeye ubuzima mu kanya turakira Ange Briera Mutoni ube hafi ya telefone yawe ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko mutarimo kubasha kumvikana ariko ube hafi tukwakire ku murongo wa telefone Ange Briera Mutoni uranyumva? Uranyumva? Dado? Briera? Oui, muraho neza.
Ego.
Ni wowe uri ku murongo twagira ngo tukwakire hanyuma ubaze ikibazo cyawe wifuza kubaza muganga.
Amen.
Urashaka kubaza muganga ikibazo kijyanye n'impyiko?
Ushaka kubaza muganga ikibazo mfise?
Waduhaye telefone zawe ngo tuguhamagare mu kiganiro. Hari ikibazo wifuza kubaza muganga? Nomero zawe ko tuzikuye kuri Facebook.
Muzikuye kuri Facebook?
Okay, ubwo nta kibazo ufite noneho reka ubwo kuri kiri kiganiro. Igihe uzaba ufite ikibazo.
Muri bande?
Turi ku ijwi rya Amerika, reka ubwo dukomeze ikiganiro hanyuma wowe urakurikira.
Sawa.
Ni radio ijwi rya Amerika rero ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'impyiko, imikorere yazo n'ibibazo impyiko zihura nazo ndetse n'ubufasha umuntu ashobora kubona igihe zagize ibibazo. Turimo kuganira na muganga Oswald Habyarimana kuriye urugaga rw'abaganga bavura uburwayi bw'impyiko mu Rwanda. Akora ku bitaro bya Kigali bikuru bya Kigali ni mu Rwanda nanone hanyuma ikiganiro rero ni cyanyu mukomeze mu duhe nomero zanyu tubashe kubahamagara tubahe ijambo kugira ngo mubaze musobanuze neza icyo mutasobanukiwe cyangwa se mukeneye kurushaho kumenya mu bijyanye n'indwara cyangwa se n'ibijyanye n'impyiko. Muganga reka ngaruka aho nguha akanya gatoya wongere ubwire abadukurikiye bya bimenyetso mpuruza mu gihe tugitegereje abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika ibimenyetso mpuruza byakwereka umuntu ko yaba yagiye kugira ibibazo by'impyiko cyangwa se yaba bifite.
Murakoze. Ibimenyetso nk'uko twari twabivuzeho kare, ibimenyetso muri rusange by'abarwayi b'impyiko nta na kimwe gihari cy'umwihariko. Usanga ahubwo wenda hari ibyo bahurizaho, ariko byose babihurizaho iyo umurwayi ageze ku gipimo kiri munsi mu bipimo byo kureba imikorere y'impyiko kiri munsi ya 15, ibyo bita GFR less than 15. Ibimenyetso rero abenshi dukunze kubona bageze muri icyo kigero hari bamwe byicyo ku byerekeranye no kubyimba yaba ibirenge ndetse no mu bihaha no mu maso. Hari abo usanga batihagarika ku buryo buhagije cyangwa bakihagarika inkarike, ariko amazi ntasohoke mu mubiri yose nk'uko byakagombye, ukabona ko babyimbye ndetse bigatuma bashobora guhumeka nabi. Bimwe mu bimenyetso bituma bahumeka nabi ni ukubera yuko akenera umwuka, ni ukubera yuko adashobora guterera ahantu hazamuka cyangwa se gukora metero zingari kugenda, ni ukuvuga ngo kunanirwa bya hato na hato nabyo biri mu bimenye umunaniro utaka udasobanutse utakagombye kuba afite biri mu bimenyetso bituma abarwayi b'impyiko bakunze kugira no kunanirwa kugira umwuka muke ndetse no kubona umuntu akibye ibindi bimenyetso bakunze kugira ni ugusa kutagira apeti gushaka kurya ugasinzira byaranze ndetse rimwe na rimwe hari abaruka ni bimwe muri ibyo bimenyetso bakunze kugira byenya n'imirire kurya biba ikibazo abandi bakunze ibindi bimenyetso bakunze kugira hari uwo abo babana ubona imitekerereze itakiri ku murongo akabona wenda aravuga yitoze ukabona ari kuvuga ibintu biterekeranye abamuri iruhande rero bashobora kwibaza ati ese byagenze bite kugira ngo bimenye nuko umujyana kwa muganga bakabipima uri mu rugo cyangwa se utari ahantu kwa muganga utasanzwe uzi ko umurwayi wawe cyangwa se umuntu wawe afite ikibazo cy'impyiko ntabwo ushobora kubirebesha amaso cyangwa se wakubwira ibimenyetso kuvuga ibimenyetso birihariye ibimenyetso byose tuvuze haruguru bihurirwaho n'izindi ndwara zitari n'iz'impyiko gusa bitewe n'uko impyiko utuzi akamaro imaze mu mubiri wacu ari kenshi cyane hari igihe kamwe kaba ari nta kibazo gafite dufate nk'urugero umuvuduko w'amaraso utarazamutse ariko ugasanga amaraso ye yabaye make cyane yaje kwivuza bagasanga afite amaraso make bagareba n'ibindi bipimo bagasanga ni impyiko zabiteye urumva uwo nguwo azamera nk'umuntu ufite amaraso make hakaba undi muntu usoba yihagarika neza nta kibazo cyo gusoba yihagarika nk'ibisanzwe ariko imyanda ikaba myinshi cyane ku buryo ubwenge butangira gutana ukagira ngo wenda hari ikindi kibazo yagize mu mutwe bapima ibizamini bagasanga impyiko ziwe ntabwo zimeze neza nk'uko rero umuntu yabisubiramo hari abatumirwa bari babibajije mbere cyangwa abantu babajije ibibazo ba Marcel na ba Philippe umuntu wese ukiri muto ni ukuvuga uri munsi y'imyaka 40 yakagombye byibuze mu buzima bwe nka rimwe mu myaka 2 akagenda kwisuzumisha bakamureba niba nta kibazo afite mu gihe ibyo ngibyo ariko bimeze hari abandi noneho bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni ba bandi twavuze haruguru abantu barwaye diyabete abantu barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso abantu bafite umubyibuho ukabije abantu bakuru bafite imyaka irengeje 40 abantu bafite mu muryango wabo abandi barwa cyangwa abavandimwe barwaye impyiko ni bamwe mu bantu bari mu byiciro byo gushobora kurwara impyiko ku buryo bworoheje abo ngabo byibuze buri mezi 6 buri mwaka baba bagomba kureba gusuzumisha uko impyiko zimeze twakongeraho ko gusuzumisha impyiko bapima ibizamini by'amaraso bagapima ikizamini bita creatinine bapimye mu maraso ndetse n'ikinkari byanaba ngombwa bakareba bakamucisha mu cyuma biriya scan ecography bakareba imiterere n'ingano z'impyiko ze
yego reka noneho twakire Adolphe Amini uranyumva
murakoze ndi kubumva
yego ufite ikibazo wifuza kubaza muganga
ikintu numvaga nakenera kubaza muganga none impyiko iyo ko abantu bakunze kuvuga henshi ko impyiko zishobora kuvurwa n'amazi eske koko amazi ashobora kuvura impyiko
urahagana hehe Amine
ndi Kongo aho bita Goma
uri Goma muganga Habyarimana amazi ashobora kuvura impyiko
Amini arakoze cyane abajije ikibazo cyiza kuko hari aho kigera kigatera urushisho ndabisobanura amazi iyo umuntu yatakaje amazi menshi mu mubiri dufata urugero yagize ibyago akaruka cyane inshuro nyinshi yikurikiranyije cyangwa se agacibwamo bino bita diare impyiko ziwe nazo zigira ikibazo cyangwa se akava amaraso akabije agatakaza amaraso menshi cyane impyiko ziba zishobora kugira ikibazo ariko icyo gihe mu buryo bwo kumuvura akeneye kubona amazi yatakaje kugira ngo impyiko zireke gukomeza kugira ikibazo ni nko guhagarika ikintu kiri kwangiza kw'impyiko ziwe zibabara. Ariko iyo bikabije ntabwo yumuhaye amazi menshi cyane azakemura icya kibazo cy'impyiko zarangije kwangirika, ahubwo iyo uhagaritse ikibazo cyari kiri kuzitera impyiko zigeraho ngaho nazo zigatora zikongera zigakira. Bityo bigatuma zoroherwa. Mu yandi magambo, amazi ni ngombwa kugira ngo impyiko zacu zidakomeza kurwara cyangwa se zaba ziri na nzima kugira ngo zitarwara, ariko ugomba kwirinda kunywa amazi menshi cyane mu gihe bitari ngombwa. Ndaguha nk'urugero, nk'umuntu usanzwe afite uburwayi bw'impyiko akaba abyimbye, ni ukuvuga ngo uwo ntabwo akeneye kunywa amazi, kubera yo amazi menshi bisaba ko muganga amugira inama y'ikigero cy'amazi agomba kunywa bitewe n'uko nayo ari kunywa atari gusohoka. Mu magambo make, umuntu ugifite impyiko nzima agomba kunywa amazi menshi, umubiri we uyakeneye niyo abaye menshi urayasohora, ariko iyo amaze kuzirwara ikigero cy'amazi agomba kunywa akibwirwa na muganga umukurikirana.
Ushaka kuvuga umuntu ubyimbye gute? Ubyimbye impyiko cyangwa
umwe mu bimenyetso biranga umuntu urwaye impyiko? Hari igihe usanga abyimbye ibirenge, inda, mu maso, ndetse akanakorora bitewe n'uko afite amazi menshi we mu mubiri atashobora gusohoka. Uwo niwo nashaka kuvuga ubyimbye. Uwo nguwo ntabwo bakeneye kunywa amazi menshi cyane. Biragoye yuko we yabimenya, muganga niwe umugira inama ati nubwo tubona yuko ubyimbye ibirenge, ubyimbye amaguru, turabona ko ukeneye kunywa ikigero runaka cy'amazi kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kuba bumeze neza.
Mwari muvuze mu bijyanye no gusoba, umuntu ashobora kureba ibara ry'inkari akamenya niba afite ikibazo hari, kuko ushobora kunywa amazi wongwa menshi inkari zikaba zifite ibara naryo ritijimye, ariko nanone waba wanyoye makeya zikaza ari nk'umuhondo cyangwa se ku buryo ubona ko hakenewe amazi. Umuntu yakwibwiriza akareba arebye mu nkari akamenya niba harimo ikibazo cyangwa ntacyo, cyangwa agomba gupimisha?
Murakoze. Ku byerekeranye n'ibara ry'inkari, ijisho rishobora kutwereka bike bisaba yuko inkari bazipimisha. Bazipima kwa muganga bakamenya hari ibimenyetso, hari inkari, hari nk'umuntu ushobora kugira ibyago yajya gusoba cyangwa kwihagarika akabona haje ziratukura zisa n'amaraso. Icyo gihe bivuze yuko hari ikibazo kitagenda, bisaba yuko ajya kwa muganga. Umuntu wese ubonye ko ibara ry'inkari ze zahindutse cyane cyane zitukura, icyo gihe ajya kwa muganga. Hari n'ugira ubundi burwayi mu mubiri ibara ry'inkari ze rigahinduka bitewe n'ikindi kibazo kindi gihari atari kuba kwari n'impyiko zarwaye, uwo nawe mu gihe abona ko inkari ziwe zifite ibara ataramenyereye, hari n'abagira inkari zenda gusa umukara, ibyo bita zisa na shokora, abo ngabo nabo yaba afite uburwayi runaka. Dufate urugero, hari n'umuntu ugira malariya cyangwa se akagira infekisiyo y'imibereho yose mu mubiri, n'ibara ry'inkari ziwe zigahinduka. Icyo gihe umuganga niwe wamufasha, muganga nawe yifashisha ni ugupima inkari bakareba imiterere yazo, bityo bikamenya uburwayi bwabuhari. Ariko muri rusange abantu bazima badafite ikindi kibazo, aramutse yiriwe nta mazi anyoye, akenshi hari igihe ajya kwihagarika yareba akabona ko inkari ziwe zenda gusoma. Icyo ni ikimenyetso kibaye ko yanyoye amazi adahagije. Ariko nta bwo ari uburwayi.
Hanyuma iyo harimo amaraso, biba bivuga ko ari impyiko zirimo zangiritse?
Buriya bitewe n'inzira inkari ziba zanyuzemo, uhita gutekereza ahantu hose izo nkari zaturutse yuko ariho haba hari ikibazo. Ntabwo wahita ko uvuga ko ari impyiko, kuko ushobora no kugira ibyo bita ama infection mu ruhago cyangwa se mu nzira zimera mu inkari zaritse ruhago amaraso akaza, ariko impyiko nyirizina zo zikiri nzima. Hari n'igihe amaraso aturuka mu mpyiko ariko inzira zimera mu inkari ari nzima, nta kibazo yaba uruhago ndetse n'izindi nzira zirushaho bikiyeho kibazo nyirije na cyaturutse bisaba yuko ajya kwa muganga kugira ngo abonemo amaraso.
Mhm. Twakomeje kuvuga uburyo yenda umuntu yakwirinda cyangwa se yafasha impyiko ze, noneho uwagize ibyago akazirwara abona afite ubufasha buhe kugira ngo zongere zikore neza?
Hari ubufasha bwinshi kandi butandukanye bitewe n'ikigero ndetse n'imiterere y'uburwayi bw'izo mpyiko yagize. Izikunze kuvugwa cyane kubera ko ari neza kenshi ubona ko zitera ubwoba ni izi zikenera zirwara ku buryo ziba zitagikora akazi kazo na gakeya, biba ngombwa yuko akenera insimburangingo niba ari ko umuntu yabivuga, aho bakenera kuyungurura bikoresheje imashini za dialyse ndetse no guhabwa indi mpyiko. Ibyo ngibyo ni ubufasha bw'umuntu impyiko ziwe zarwaye zitagikora ziri munsi yo gukora munsi y'icumi ku ijana. Icyo ni uwo nguwo akenera guhabwa inyunganizi izisimburangingo niko umuntu agerageje kugenekereza. Ariko hari abandi barwara impyiko ku buryo atari yagera aho ngaho, ugifatwa bisaba yuko umuntu amenya ikibazo cy'impyiko ze ahantu, ni ubuhe burwayi bw'impyiko yagize, ese ni uburwayi bwashobora kuvurwa. Hari ubuvurwa ukamuhereza imiti igabanya k'ubukana bw'umubiri kugira ngo ubwo burwayi impyiko ziwe zagize ubuhagarikire aho ngaho. Ibyo ngibyo niho umuntu urwaye impyiko ariko atabimaranye igihe kitageze ku mezi atatu agifatwa, mu mezi atatu ya mbere haba hari amahirwe yuko iyo burwayi bumenyekanye nyirizina imiterere n'izina ry'uburwayi, hari igihe ugira amahirwe ugasanga hari imiti yabugenewe. Imiti muri rusange usanga ari imiti ivura ubwo burwayi bwaziteye cyangwa se igabanya ubukana bw'umubiri, mu gihe usanga ari uburwayi nyirizina bw'impyiko z'ubwazo zarwaye nta kindi kibazo kindi gihari mu mubiri. Aho ngaho ni imiti idakunze imenywa n'abaganga bamukurikirana, mwene aba barwayi baba bari mu bitaro cyangwa se bivuza bataha, ariko inshuro nyinshi bazi kwa muganga. Hari rero n'abandi barwayi b'impyiko batari bagera kuri kiriya gihe cy'isimbura ngingo ndavuga diabete na transplant na dialyse, bakamubwira ngo arwaye impyiko ariko aza kwa muganga akurikiranwa buri kwezi, buri mezi atatu cyangwa se buri mezi atandatu. Aho ngaho nibyo bita ngo chronic kidney disease cyangwa se CKD, ni ukuvuga insuffisance renal chronic. Ariko ataragira icyo rwanda impyiko, uwo nguyu yari muri icyo cyiciro. Habamo ibyiciro bine, hari icyiciro cya gatatu, icya kane, icya gatatu na ibice bibiri. Ikiba kigamijwe ni guhagarika umuvuduko uburwayi bw'impyiko buriho, kuko uburwayi bw'impyiko bugenda bukura. Hari igihe rero akenshi usanga mwene ubwo burwayi nta miti ibuhagarika ngo bukire burundu, ahubwo icyo ukora ku buryo budakomeza kugenda bukura. Hari imiti yabugenewe iriho igufasha guhereza umurwayi, bityo uburwayi bwe ntibukomeze gukura bugahagarira aho bugeze cyangwa se bugakura gake cyane ku buryo uburwayi bwe bw'impyiko abo bana imyaka myinshi cyane kandi nta kindi kibazo afite.
Yego, reka noneho twakire Shukuru Didier, uranyumva?
Amahoro cyane umenyesha makuru.
Yego, mukomere, urahagana he?
Ego ndabumva ndi ku murongo, ndabumva gatanu kuri gatanu.
Yego, uratwumvira he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ni ikibazo cyawe?
Ego, na ndi sanwe n'umunywanyi w'ijwi radio y'ijwi Amerika, ubundi nkunze gukurikirana cyane ibiganiro mucishaho kandi nkunze gutanga n'igitekerezo cy'imviro bivanye na opinion muba mufite uwo munsi. Uyu munsi rero nabonye yuko ari ku kiyago kijyanye n'uburwayi bw'isigo. Ni ukuri rwose n'ababeshya, uburwayi bw'isigo n'uburwayi budasanzwe cyane muri ubu buzima tubayemo. Burya abantu benshi barafata uburwayi bw'isigo bakabufata nk'ibintu bisanzwe, ariko jewe nabivuga kuko ndi umwe mu bigeze kugira uburwayi bw'isigo, ndazi ububabare isigo rigira. natembele mu rugo byinshi aho umuntu bashobora kumwica kugira isigo bari kuremwo bari hereza undi muntu ashoboye kurigura kuko isigo ni kintu kizinze cyane bashobora kugukuramo wewe bakakwica wewe bakagihereza undi muntu ashobora kukigura amamiliyoni y'amadolari
ibyo ariko binyuranyije n'amategeko binyuranyije n'amategeko ibyo ngibyo
binyuranyije n'amategeko mbwo mbona kubwira jewe menshi bakunda bari muri Afrika y'Epfo Cape Town fite abagenzi benshi bagenda bahura n'ubugwayi bakabica bakemera kubica abaganga bari kubavura kugira gusa isigo bari kuremwo bari hereze abantu babarisha amamiliyoni menshi y'amadolari
ariko ibyo ntitwabihamya tutabihagazeho
nabaye Cape Town muri Afrika y'Epfo ibyo narize niyo mpamvu nashinye gusaba umurongo kugira shobore gushishikije kuri ubu bwayi
reka tuvuge ibyo tushobora guhagararaho ibyo ngibyo by'abi ishwe cyangwa kubera ibyo mpamvu ntabwo twabijyamo kuko tutazi ukuri kwabyo.
Okay, urakoze. Bo kina hanura abavandimwe kumbure nasaba ko ubwa mbere na mbere ibimenyetso by'isigo kivyumva ucumba yuko kumbura ufite ibimenyetso ikintu cya mbere nahanurira umugwayi nuko yaje kwa muganga byihutirwa kuko isigo ni ikintu iyo umaze kugitakaza kimaze gutakaza ubushobozi kugira uzagare bwa ubushobozi bwacu muri cyo ni ikintu kigoye cyane niyo mpamvu ubona abantu benshi bapfa kuno saha bakishwa no kutamenya kuko nibo bazi ikintu kibishe nibo bazi ikintu cyatumye bwa bupfu bwabo bubaho isigo ni ubugwayi novuga bukabije busumba sida busumba diabeti busumba hipertension busumba na ubugwayi bukomeye shina ubugwayi ndabuze
Didi narengiye kukubaza niba wararwaye ubwo burwayi urabivuga nk'umuntu waba warabinyuzemo ujya wisuzumisha buri gihe muganga yatubwiraga ko tukwiye kwisuzumisha nka buri rimwe nko mu myaka ibiri umuntu akareba uko ahagaze ugenda wisuzumisha
rimwe mu myaka ibiri rimwe mu mwaka ugomba kuba wamenya ati ndifite ikibazo nyabaki mfite intege nkehe isigo ni uburwayi bukomeye rwose mu menshi makuru general nararigwaye ndayizi ndazi njyewe nagize ndazi ububabare nagize isigo ni uburwayi bukomeye nabwiye ko busumba sida busumba diabeti busumba tansiyo busumba n'ibindi birwara bya asima mbona isigo ni uburwayi umuntu agwara atarose umuntu amufasha kuko isigo urigwaye swate ni option zibiri swate baronke isigo ry'ingurube ikigo ry'ingurube rirafasha hari abantu benshi ubona nk'aho bagenda ku muhanda mbwa bafite amasigo y'ingurube babateye kubera iki uburwayi bwabo bwarananiranye
muganga araza kutubwira ntabwo ari benshi ariko barimo baragerageza
ba ubundi isigo rizana n'ibintu hari ibintu bizana n'isigo mu buzima bisaba yuko umuntu akoma kwirinda
ibyo bakubujijwe ni ibiki ngo bisangize abatwumva
nijyana no kuvuga isigo abantu bose ariko barimo kunyura ku iradiyo rya ijwi rya Amerika uno munsi isigo rizana n'ibintu bikanye cyane cyo ni icya mbere ibintu bikanye bikonje rwose isigo rizana imyotsi ya myotsi irimo bitabire ubutabire butandukanye nyinyura itabi rya rya supermarket buriya rya tari si byiza naryo rirakora ko rikazirana kandi n'ibyoherezo z'indwara n'amavirusi vayirasi zizoca mu nshinge inshinge yadutera ngo ni ukudukingira ibyiza bitandukanye vayirasi korona vayirasi bora
ahangaha numva tutari bubyumvikaneho kuko ntabwo twabuze abantu kwikingiza igihe izo nkingo zakorewe kugira ngo zibarinde indwara
umva umenyesha makuru je ndiko ndakubwiza ukuri ibintu nabonye ndiko ndabivuga kuko mfite ubuhamya aya mama virus badutera
umva reka turekere aho ngaho ibijyanye n'izo nkingo twavugaga ku bijyanye n'amafigo nyine ibijyanye n'impyiko kugira ngo turebe ukuntu twazibunga bunga ndagushimiye ku butumwa udusangije ku bijyanye nibyo wanyuzemo hari abategereje ku murongo nagira ngo twihute kugira ngo amasaha arimo aradushira nahasigaye iminota mike cyane didiye ngushimire cyane
uranjaniranyije ariko tuwayera goma meza abandi
bantu ntabwo ariko twaguha umwanya munini cyane muri make ibiri ni myinshi koresha iminota amasegonda yego
dekara rero nango uhamya nacu numvise inyanga ndiko abantu
ku masigo gusa
ndiko nabakubwira byatuma abantu bakinga bishingira ibyo byiza ko muri byatuma ikintu ababwira rero kindi ku bintu bije n'isigo nuko umuntu w'umugwayi wese waba ubona ko ufite ubwandu bwa bw'isigo yakwihutira kujya kwa muganga bakamukurikiranira hafi kugira avugwe hakiri kare atarasinzikara kuko isigo ni ikintu utakaza utazagarura muri kazoza kuko iyo umaze kugitakaza kirakugora kuronka bisaba yuko umaze kumva yuko ufite uburwayi mu mubiri waje kwa muganga kugira gusuzume hakiri kare muganga azamenya ukuntu kumbure azagufasha azakuba hafi bashobore kukubaho bagufashe bagukurikirane ushobore nayo kuba wavurwa kumbura utaragera kure kuko numara gutakaza isigo uzarigura amamiliyoni menshi y'amadolari ayo mafaranga muri Afurika tuzayakura hehe ngo kukuvuza koko n'amafaranga agoye kuronka nibwo buhamya rero nagira mereze nibwo ni impano nagira mereze rero niwacu kumbure bashobore kugira iki bashobore kwifashisha hafi na hafi birinde yuko bazaja kwivuza bamaze kwandura bose byakomeye
nicyo menye nshobora kuvuga urakoze cyane shukuru Didier birinde kandi bivuze hakiri kare ndagushimiye muganga Oswald Didier avuze byinshi mwagira icyo mu bivugaho muri makeya
Didier arakoze cyane hari icyo yavuze duhurizaho ariko hari n'ibindi ndafite ubumenyi na bukeya icyo duhurizaho ni ukwisuzumisha hakiri kare ibyo duhurizaho ni kumenya ko impyiko igihe yarwaye ikagira ubusembwa runaka ntabwo ishobora gusubira inyuma ngo yongere ibe nzima ni ukuvuga ngo ugenda uyitakaza uko imyaka cyangwa se uko iminsi igenda yicuma ni ukuvuga ngo rero ibyiza ni ukuyibungabunga ibyiza ni ukumenya uko ihagaze hakiri kare kugira ngo wirinde yuko yarwara hari ibyo utashobora kugira icyo ukora kugira ngo ureke kurwara dufate urugero niba urwaye diyabete n'impyiko zawe nazo zikarwara nta miti ibaho kugeza ubu ngubu yari yaboneka ishobora gutuma ubwo burwayi bw'impyiko butewe na diyabete cyangwa se umuvuduko bwongera gukira ngo impyiko zisubirane zibe nzima niyo mpamvu rero ibyiza ni uko wakwirinda kuzirwara kwirinda ko zirwara ni uko umenya uko zihagaze wanabimenya uko zihagaze zaba zirwaye nturambirwe ugahora kwa muganga inshuro nyinshi cyane udategereje yuko ugira ibimenyetso ibyo ari byo byose
mu masegonda make dusigaranye rero reka muganga mbonereho ngushimire muganga Oswald Habyarimana ndagushimiye cyane kuri ibi bisobanuro muduhaye ku burwayi bw'impyiko impamba mwapfunyikira haba turikurikiye muri uyu mwanya mu masegonda make cyane mbere y'uko dutandukana
murakoze Ijwi rya Amerika murakoze Jeni nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga ese ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze neza isuzumishe kare usigasire ubuzima bw'impyiko nibwo butumwa niyo mesaje abantu bose bagomba kuba bafite shakisha uko ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze nunanabumenya ubukurikirane igihe cyose utarambirwa murakoze
murakoze cyane muganga Oswald Habyarimana ku nama n'ibisobanuro muduhaye muri ikiganiro ndashimira cyane rero n'abaduhamagaye batanze ibibazo byatumye hari benshi barushijeho gusobanukirwa ngashimira n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma Rob na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi hano twese ku Ijwi rya Amerika tubifurije ubuzima buzira umuze.